Natural music. Game no juju.
DJ what?
Foster Harris.
DDD.
True life situation music.
J.
Anenagajipona. Bumibuzuba. Wagati. Wala moyo budu. Unonda gambo. Anenagajipona. Bumibuzuba. Wagati. Wala moyo budu. Unonda gambo.
Namupajila ojago nande muzangu Kumazilo wani wabweza nguvo wenda
Sega mwona kabili fe
Namupani futi keye yati mwezuma
Muzilo wabweza jama naifi
Kumamani no wandi jinchila Nagagwa ya mwezuma ndamupaka pito Inonga huba langa wandi jinchila alichoti
Stepping stone ni walombe Kona unasilu mama Singara utunajivi walombe Nagasho mwaga ambia utata Brani jero Muna zimamba Siavunga Susi Yombo Jame Umarundu I see you mean
Kamu wama na musoba nungu Maira ule mena
Marende London Shirundu Pota I see you mean
Kamu wama na musoba nungu Maira ule mena
Halo Bonivi Dalo Teddy Kisi Munguma
Kamu wama na musoba nungu
Kutukala, kujikona kona
usiri naga panga Umama za kotu rila msimbi jitima Adinde njura liyevile Clement Anderecki Honorable Rari eo mwitwa Awakeri ya mwijenja Weziri mwini Awajo mwani Kugawe Yewe ya majira jibwa sajimu Pemba constituents Tagubona Andi Foti Java I see you man Richard Mwemba Mwemba Constituents Ndagubona Wani ya simu api Siavunga Ndagubona Bene Kenneth Makaleta I see you Opre Monga Ha Trend